nkwasɛm bere ne onua ɛdra so sɛ obetie nkwasɛm ɔmade asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo no woasɛ wɔ sɛ nkwasɛm bere du frɛ wo ba wokafo wo nua ne wadamfo ɛsɛm yi fi lifeword media ministry wɔ na ɛba wo nkyɛn mɛserɛ sɛ ɛni deɛ mu wobɛma yɛbɔ mpaeɛ wadamfoɔ no mabɔmufoɔ paabɔtie fo gya wo nkyɛn nakra nyinaa ɛba me nyankopɔn ɛda wo ase w'akwannya a woma anya sɛ bɛtie w'asɛm bɛfa adwene ne apoma nyinaa wronom hyɛ w'asombrɛ no ase na yɛhu adi kyerɛ wo mma ɛpɛ a womatie w'asɛm yi bienie ne neɛnte aseɛ ni ade mɛdom kae ho no boa yɛn wo asetene mu me nyankopɔn mepaebɔ ne sɛ bibiara wɔbɛto anomo na wagye w'asɛm no atom no adem sɛ sɛ wopie a wobɛgye ne nkwa ɛda wo ase awurade yesu din na mebɔ mpaeɛ ɛmesomfoɔ Akwa Hayford ɛna mene mu kye asɛm no na w'asɛm yi mato ne din bio humanity and not pride ɔbraseɛ na ɛyɛ ahomasoɔ ne nyinaa nkɔ wie sɛ ɛyɛ ɛsɛ yɛbrɛ yɛ ho ase na ɛnyɛ ahomasoɔ ɛna sɛ ba yɛabrabɔ m yɛbɛhu asɛm yi wei wɔ romafoɔ nhoma ɛti dumienu ne yi mu ɛdunan ɛde rekorɔ nti yɛbɛhwɛ ɛse monhyira hɔn a wɔtaa mo na monhyira na monnome asɛm o monhyira ho a wɔtaa mo monhyira na monnome mo ne anigyefoɔ ani ngye na mo ne asufoɔ nso mo nyinaa nya adwenkorɔ mo nyinaa ne nneɛma akɛse ho na mmom moma ahobrɛaseɛ ɛmfa mo mommu mo ho anyansafoɔ momfa bɔne ntua bɔne ka na monna nwene nneɛma ɛɛfɛ nnipa nyinaa anim sɛ bɛtumi a mofam deɛ mo nnipa nyinaa ntena asomdwee mu adɔfo mode tɔmotɔ mo ho were na mmom monnyae ɛma onyankopɔn abufuo na wɔatwerɛ sɛ me na aweretɔ ɛwɔ me na me ara mɛtua ka Awurade na ɔkaa saa ɛnti sɛ kɔm ɛde ɔtamfoɔ a ma no aduane ɛsukɔm ɛde no a ma no biribi nom ɛsaa yɛ no na wode bɛboaboa nyasrama ano agu n'atifi mma bɔne nni wo so nnim na mmomfa papa di bɔne so nnim amen a asɛm yi deɛ ɛda yie na adesua kɛseɛ paa ɛwɔ mu womɛhwɛ ɛdunan no ɛde rekɔ wɔ se romafoɔ ma ti dumienu mu dunan se monhyerɛ wɔn a wɔtaa mo na monhyerɛ na monnome ɛnɛ deɛ mpa bebree no mmaa bebree ayɛ akunafoɔ no nyinara ɛfa gyina ɔne wɔ kunu mu asetene mu nomi a wɔde nome no de bɛdome no na wɔ abrabɔ nsiw yie na wode nyankopɔn bɛtua wo ka na wode deɛ woyɛ wowie a wu na wobɛwuo na mekae sɛ obi na fei deɛ ɔno sɛ ɔne no kura asetena no mu aka saa asɛm wei da abrabɔ no na nnɔma no ɛkɔ so no na anoɔden nti bɛma yi baa na wayɛ din na ɔka sɛ obi biara a ɔha bɛmɛ ɛwɔ ne twuma mu abrabɔ mu sɛ na wareɛ mu mpo na ɔtiitii no na bɛmɛ asɛ nansɛn nneɛma nkɔ so yie ma no no awurade nyi mfiri hɔ ɔne nansa de si wɔ bɔ saa mpae no na ɛtwa toɔ no ɔbɔ mpae na kone baɛ na ɔda hɔ a ɔwu adan a saa sisi camera bɔ hɔ da mu ɛde na ɔkono nim sɛ obi a obi na bɛbɔ no tuo ku no ati wɔhwɛ sisi camera no na wotie mu nsɛm no hu sɛ ɔno ane mpaebɔ a ɔbɔɛ no sɛ wo sɛ awurade nyini mfiri hɔ ɛti na bible no se munhyira na monnome ɛne kitufo bie wa no na wɔdome wonim sɛ wode akokɔ ne nsa ne ɛdi akɔ ɔboso no so nko ara na wabɔ dua wo yɛanom kasa no a yɛka gu yɛ mma so yɛkunu mu yɛ yerenom so no ɛmmoa mesrɛ wo bible no aka no pefee meyɛ nyinaa te sɛ monhyira mo a wɔtaa mo wobɛtumi ato aduane ama wɔatamfoɔ adi obi wa bapa ezin ho but bible sɛ ɛyɛ kristofoɔ no yɛhyerɛ ho a wɔtaa mo ɛden obi ɔta obi ɔmpɛ wo yie obi a ɔtwe wo nase akonnwa a ɔto ase akonnwa a wo sɛ dɛn na odwuma kura wɔ ɔpɛ sɛ ɔfa kɔti kwan bi so na ɔgye sɛ adwuma firi wo nsɛm na bible si hyira no twerɛ sɛm no aka kyɛ sɛ yɛdi so ɔse mo ne anigyefoɔ ani nye na mo ne wo a wosu no nsu ɛyɛ saa sɛ kristo no woyɛ wo nua ani agye a ɛne ne ngye bi mu ɔne ngye ayɛ na ha mehu sɛ africa yɛ ha wo baako no sɛ yɛn deɛ sɛ obi kɔɔ ha mu a ana yɛtwe bɛn no obi wɔ anigye mu a na yɛka saa na woyɛ yɛhi sɛ ɔfiri sɛ amama ne mmɛɛ so ahu ɛne nti yɛ saa na wɔ bible no se sɛ ne wonua no gye a ne nangye wonua kɔ ɔsum a ɛne no nsu ɛsɛ mo nyinaa nyɛ adwenkorɔ mo nyinaa yɛ nyinaa sɛ wotu asafo no fo sɛ mo nyinaa monyɛ adwenkorɔ na monwonwene nnɔɔma akɛse akɛse ho na mmom momma ahobraseɛ ɛmfa mo mommo mo ho anyansafoɔ ɛne sɛ yɛbu yɛ ho anyansafoɔ ɛna obi biara nim sɛ n'ani ate ae na medeɛ me nim nyansa kyɛ mo bible sɛ mommo mo ho anyansafoɔ momfa bɔne ntua obiara bɔne ka mɛtua no ka bi paa ɔka sɛ sɛbi kaa kwan mu na ɛtu do mu ɛtu mmere ɔka sɛ ha na ɛdua kyɛ sɛ nsɛm a ɛbɛfiri okristoni nom aba no bible se saa mɛmfa bɔne ntua obiara bɔne ka monna nwene nnɔɔma akɛ sɛ ɛfɛ nnipa nyinaa anim nnɔɔma kakraka ɛna mayɛ sɛ ɛna sɛ ɛyɛ nyame hyira wɔ ɛyɛ but ɛsusu sɛ wodwodwene nnɔɔma saa nnɔɔma nkɛseɛ no bɔno nyame na ɛhyira nti na ɛbɛtumi a moafam deɛ mo ne nnipa nyinaa ntena asomdwie mu ɛa bible no ka o ɔne ɛbɛtumi a nnipa nyinaa ntena asomdwie mu so mebisa sɛ wone wo nua ate asomdwie mu anaa obi a ɔne ne papa yɛ aka ne mame yɛ aka ne kunu yɛ aka ne mma mpoɔ ne ɔyɛ aka nso wɔkɔ asɔre bible no se saa deɛ ne yɛ ɛne nnipa nyinaa ɛsɛ ɛbɛtumi a mo afam deɛ mo ne nnipa nyinaa ntena asomdwie mu asa nnipa ɛdɛ wo nuame no nam adɔfo motototo mo homomoho werɛ na mmom monyae ma onyankopɔn abufuo na wɔatwerɛ sɛ me na aweretɔ ɛwɔ me na me ara metua ka awurade na ɔka saa ɛhu mu kokɔ awurade nkoma wo bible no se wode nnwoma nyinaa no mɔma yɛntɔ ɛho werɛ woyɛ mɛyɛ no bi wei me mmoa no da deɛ wobɛyɛ deɛ mami ɛ sɛ obi kora ammɔ mpaeɛ papa ma no nua ɔtɛ onyankopɔn se menka nkyerɛ wo sɛ saa noma no bɔmmɔden a sɛ wobɛgyae na ɛne sɛ ɛtotɔɔtɔ yɛho werɛ saa ho tumumu yɛnyɛ saa na yɛnyae ɛnti sɛ ɛkɔm de wotamfo a wɔn na aduane di ei sɛ sukɔm de no a ma no biribi nom ɛka no sɛ pɔnsɛ wɔ nipa bi wɛ wotamfo no ɔha woadwen bible nso ɔba bɛsɛ aduane ama no bi ma no nsuo ɔne bi akɔboa no ei ɛnipa yi mu kora mere kɔma no ɔde kɔyɛ biribi atia me twerɛ sɛm wogya onyankopɔn asɛm sɛ wɔnnida so onyankopɔn asɛm nkutoo yi a wobɛdi nkonim ɛwɔ saa na bible no akyerɛ sɛ ɔno na ɔhaw no de obaso ohaw na titi na wo ye ne saa ono no su osusu ja sa yan sama anu gunitifi ono anu ba shishew na so wo nam wa na wife free ase ema boni ndi usu inim na mo fa papa di boni su nim ma boni enteki control also obi oha odwene boni kwa boni kwa ne dinu so na se boni ne ba wo ye ni pentina papa ye nsi anemu nipa bɛyɛ wadeɛ ɛya kyɛsɛ nnoma bi a obi deɛ a wo nte ase wokɔfa obi a woboa no wapagya no no ɔno ba mu ma wobɛyi wɔ hɔ wobɛyi wase atwedeɛ wobɛyi wase akonnwa na wayɛ dɛn wayi wɔafuru no ɔno abɛhyɛ hɔ baa meka kyerɛw sɛ metia bɛbi sɛ sɛ bɔdu a andi nansa ɛwɔ nantwi ɛto a ɛbɛdi nahene wɔ kɔmfoɔ nsɛm ɛde me sɛw a ɔmɔ yɛn dwene bɔne bebree na mmom yɛmɔ mmɔden sɛ bibia no yɛbɛma papa no ɛdi bɔne no so anim na sɛ kristo ba ɛmu biara anyɛ ɔyera ba me nua a wotie me me nua dɛsɛni a wotie me asɛm hia paa moma yɛse not seeking revenge humility not pride mɛserɛ w a ahomasoɔ anaa matua ka mayɛ bi saa noma no Bible no se saa nwoma no nyinaa yɛ mɛda w ase sɛ wɔyɛ krado na wɔtie nkwa nsɛm ne sɛ da foforɔ so berɛ bi do a wodu saa berɛ ti sɛ a wobɛkɔ Lifeword media ministry so ɔ Lifeword www.lifeword.org na wakɔ so a wobɛhu sɛ languages bebree wɔ so wobɛhu nkwa nsɛm ɛwɔ so na wotie comments a wɔde bɛma biara wobɛtumi asɛnde aba telephone number 0244-86-9499 0244-86-9499 na ayam sonfo akwaifo na ne mo chase me say for Lifeword media ministry ho and about it that for so we say we should bye bye